Ezekiya 22 verse 1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi verse 2. Wendodana yomuntu uyakwahlulela umuzi wegazi na, uyakwazisa ke zonke izinengiso zawo. Verse 3. Uthisho kanje inkosi uJehova ithi, wena muzi ochitha igazi phakathi kwakho ukuze isikhathi sakho sifike nowenza izithombe kuwo ukuzingcolisa. Verse 4. Ngegazi olichithileyo necala nangezithombe ozenzileyo ungcolile, usondezile izinsuku zakho, ufikile eminyakeni yakho, ngalokho ngikwenzile ihlazo zizweni nenhlekiso emazweni onke. Verse 5. Abaseduze nabakude nawe bayakuhleka wena onegama elingcolileyo ongcwele isiphithiphithi. Verse 6.
Bheka izikhulu zika-Israyeli kwaba yileso naleso njengamandla aso zaziphakathi kwakho kuchitha igazi.
Verse 7. Bathukile kuwe uyise nonina, bacindezela bezizwe phakathi kwakho, bona phakathi kwakho ezintandane nabafelokazi. Verse 8. Okungcwele kwami ukudelele wawona amasabatha ami. Verse 9. Abantu abahleba babe kuwe ukuchitha igazi, badla kuwe ezintabeni benza ubufebe phakathi kwakho. Verse 10. Bahlubulile kuwe ubunqunu bukayise, bamona yena owahlukene ekungcoleni kwakhe. Verse 11. Omunye wenzile isinengiso nomkamakhelwane wakhe, omunye ungcolisile ngobufebe umalokazana wakhe, omunye wonile phakathi kwakho udade wabo indodakazi kayise. Verse 12. Bamukele imivuzo phakathi kwakho kuba bachithe igazi, wena uthathe inzalo nenzuzo, waphanga abakhelwane bakho ngokubacindezela, wangikhohlwa mina, isho inkosi uJehova. Verse 13. Bengishayile isandla sami ngokuphanga kwakho okwenzileyo nangenxa yegazi lakho elaliphakathi kwakho. Verse 14. Inhliziyo yakho iyakuma yini, izandla zakho ziqine ezinsukwini engiyakuphathana nawe ngazo na? Mina Jehova ngikhulumile, ngiyakukwenza. Verse 15. Ngiyakukuhlakazela ezizweni, ngikusabalisele emazweni, ngiqede ukungcola kwakho kuwe. Verse 16. Uyangcoliswa phakathi kwakho emehlweni ezizwe, uyakwazi ukuthi nguJehova. Verse 17. Izwi kaJehova lafika kimi lathi, verse 18, ndodana yomuntu, indlu yakwa-Israyeli isingamanyela kimi, bonke babo bayithusi nethini nensimbi nomthofu phakathi kwesithando, bangamanyela esiliva. Verse 19, ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, ngenxa kuba seningamanyela nonke, ngalokho bhekani, ngiyakunibuthela phakathi kweJerusalema. Verse 20. Njengokuqoqa kwesiliva nethusi nensimbi nomthofu nethini phakathi kwesithando kuba kufutha umlilo phezu kwakho ukuncibilikisa, kanjalo ngiyakunibutha ngentukuthelo yami nangokufutheka kwami nginibeke khona nincibilike. Verse 21. Yebo, ngiyakunibutha nginifuthe ngomlilo ontukuthelo yami nincibilikiswe phakathi kwawo. Verse 22. Njengokuncibilikiswa kwesiliva phakathi kwesithando, kanjalo niyakuncibilikiswa phakathi kwaso nazi ukuthi mina Jehova ngithululile ukufutheka kwami phezu kwenu. Verse 23. Izwi kaJehova lafika kimi lathi, verse 24. Ndodana yomuntu, isho kuwo ukuthi,
uyizwe elingahlanjululwanga, elinganelwanga ngosuku lokufutheka.
Verse 25. Kukhona uzungu labaprofethi bawo phakathi kwawo njengengonyama ebhungayo edengula impango, badlile imphefumulo, bathatha ingcebo nokuyigugu, benzile abafelokazi babo babe baningi phakathi kwawo. Verse 26. Abaphristi bawo badlovile umthetho wami, bangcolisile izinto zami ezingcwele, abahlwanisanga okungcwele nokuyichilo, abafundisanga abantu bami ukwahlukanisa okungcolileyo nokuhlambulukileyo. Bafihlela amasabatha ami amehlo abo sengidumazekile phakathi kwabo. Verse 27. Izikhulu zawo phakathi kwawo zinjengezimpisi ezidwengula impango ukuchitha igazi nokuqeda imiphefumulo ukuba ziphange nokuphanga. Verse 28. Abaprofethi bawo babanamakele ngodaka olungavuthiwe bebona okuyise, bebabhulela amanga bethi isho kanje inkosi Jehova noma Jehova engakhulumanga. Verse 29.
Abantu bezwe bacindezela nokucindezela, baphangele nokuphanga, yebo bakhathazile abampofu nabaswelayo, bacindezela abafokazi ngokungengamthetho.
Verse 30. Ngafuna kube umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezokuba ngingalichithi, kepha ngimfumananga. Verse 31. Ngase ngithulula ukufutheka kwami phezu kwabo, ngibaqedile ngomlilo wentukuthelo yami, ngehlisela indlela yabo phezu kwamakhanda abo, isho inkosi uJehova.